studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare joy lewru juin lando junno balde meden sappo jeppi yambe jabiri masilimaaji tapande nay e joy der maison de la presse bamako do jottinono do kabaruji di umor waygal konko noddete num jiro won to ogi jande to aljumare handen gallure bomoko ne ana wuli taw yimbe labe be jalti ujunaji ujunaji wattu jono be deri nokko no dirte de place de l'indépendance be bi Ibrahim Boubacar Keita yoppo nokko sabide ronkiti wakande majarnde hala mudo hala yimbe le hewbe dukuli le gallure de jon en bidikaji kanyo ko nande mudo en kafu uddi nokko le mudo en la en jaram fa nokko no dirte de yoro so wattu jono demobe wombe tombe be koliti metti mabbe sanne hono tiagal ko haburi mo hollita wede cioggu mudo jippigi angireji dudube bi cioggu mudo ngabbi secret yo non sembe kabaruji dimi jogini on do kikirande bi bismillah modok e hadade aljumare hande tiagal ko jommo jippi ko den jamarnde fubeedi yaltude kasen yimbe le ujinaji ujinaji kanye ngondi Dakar nokko no dirte de place de l'indépendance be do yimbe be kolli metti mabbe lamu bondereji Ibrahim Boubacar Keita non be kolli tiri wi wattu jone bi ibe katino yoppa sali nguro sabide ronkiti be do maji tobe faande bi ni dakile o do nokko mitite den wi kanko Almay Mahamoud Dikko kanko wonno yeso mudun kanye fayati pelle de don dirte FDS kanye pelle godde kasen gonde le leedi meden didde be no dirte Mali Kourafa keben famtar keben Ousmane Ali Boudi
min jabbe tagge bo yoppo golle men tampi e lamu bondo min jabbay e député en numéraabe sembe ibeka e karim je haaju modon bibbe mali rewbe worbe timmo den daron den leydi meden mali di hala joni ko jeta ana bindi do carton ngaji do monument de l'indépendance do aljumaare handen duu lewru juin du on ko himbe nodda wattu 2h hakkunaange ujunaaji ujunaaji maaji to be jotti leemu do illa wattu 11h bete ana keddi don du fa joni tagga duawuji almaami Oumar Diarra waddi le on ko monument mun tanimbe hore maaji rende ami hala wattu 15h30 wal o andama do woni ibeka e lamudo je haaju modon dun yo hala Isa Kaw Jim de bamno hala leedi med ana wonde helde sini donno o iyafu ana wada kasaraaji en tetamo permi makko ko cogel ko kala may ga beedi wiide mun tagatal kanyundu holiti wiide rafo donka nyawuji talkaku rafi denagu rafi jande e pene latige handen ko wodi le mali nyande fu amiri gendindi ronki wotu dingal gongal do hore mudo gal dun woni mali ko beedi wiide micintinde wiide o imadara ana wonde wadde le leedi med andi wattunde nyaw corona virus wodi fu etawere le nokko o on tagi toto dabereji bamade fa nyaw o sakke teddinaka hono wudendirgol hakkunde maaju tobbe metre goto himbe hebudu bonnaaki masinaaji
woni tindi wiide wakkande be do maaju tobbe gonno tonde fu dum woni himbe le hewbe du hakkilaaji muden jottaaki fe le ngal wure defa yotto jaagotobe kanyo ko nande muudo wala fu be ciyonto da hewbe so wana maaju tobbe dum laati ko sababu du so mangal paden be kanyo ko nande muudo kanyo ngartan gondi e dugudu do gudro ngaji di wattu jono ba kebe famtaade faande kedden Ousmane Niali Boudi
beta ko o lengal lure bama ko de bitikaji kewli udditaay damude udditindi diidu uddi illa law hono gondi leeluuma mangongo joodi lekkol puddude jande di be sukaabe lekkol kota illa golle jippaake le o wattu goto do laawi di ayya himbe ana dog hodde ciudi banki yogaaji di golle nyaloma handen golli de laamu eden gala e wi laamu tewti himbe mubben kota ciudi mubben illa midi yottaake mangal pat en fa hey wonno gondo be daranaade de nagu cité administrative assemblée nationale ministère humanine de nagu kany e suudu hore ju leedi meden di micintinde wiide fanade majere e wi hunjinimbe dum hore yo hollitinde laamu bondo gondo le leedi meden di
secret yido kabaruji fodo baye hebdudum do stati amen whatsapp numero anni chapande jeegom noddi odo numero via mo mere mere 37321 kambe demobe wombe le nokku no dirte do yoro so wattu jono be kolli metti mabbe sanne tiagal ko wi'a cioggu haburi mo jippi ko micite den wiide be bi tonano wonno sottede uyna chapande joy cefa wattu jono ton warti fa ujunaji chapande nay cefa non be kolli tiri wiide be bi dube demata so ni cioggu haburi mo ko ngabale o do nokku kedda mo kanko no dirte du ko lo kanko no dirte du ko lo juma yo demo le nokku no dirte do bura idum le lamu yoro so ko mo sifi do hen do facci tango Ousmane Niali Boudi
arawni men demi no habu semdete sodino ton fu ujunaji debbe sappo e joyi lamu an faabi ranomi engrais ngaji an sotan no chakur fu ujunaji dide teme dide itandi kande juumi ko wiya cioggu ha buuteke le adnarundu lamudu ko faabiranno engrais dun seli faabade wi wallata kasen demal haabu hedde amen awa jabbade ton goto ni fu e ujunaji debbe sefa to yoro sodo dum waddi ami dabere min fu min dewri dum mudum seni cioggo beydaka itandi kande min demata haabu
wattu jono dun roobele kanyen gondi wadde majere lele dindibe mo gondi wadde de do majere do pomoko do be bi Soumaila Cissé lamiro feddende no dir chef de file de l'opposition tinno yopite ko yawi de do majere jidu be bi be ngaram be jokkito don wattu jono be ngadan dum woni murtere mabbe dubbe ngadan noddango fodi e lamo tinno feddo hen dabareji se defa hande o do gorko yitaka keddemo kanko noddete ramata ko no le der do feddo woni kanko nittno kabaruji feddende du ko masifi do hen do facci tan Ousmane Ali Boulie
illa Soumaila Cissé suuta faawrde to gonde handen do wala fu ko andana halaji nanti di fu ni tan nanirde ko buri balde chapande jeddi woni ko Soumaila Cissé suutira wala fu mbodo wiide do woni na do woni leleedi sarya wodi wana ko haani mena rewbe politique wala fu ko min baye wadde goddon sona ummaade min daro min gada jondeji min kollida ko ni hakil ame laamo dum daro wadde bawde mudum yalla Soumaila Cissé ana yoppite sabi Soumaila Cissé yo neddo politique no laamo o kanyum wi himbe anambay wadde golleji mobbe jaado weldum ben fu ndena go wala fu ko hebra dum ben anambay wadde campagne ngaji mobbe dun sabi hande de min gadi o imadara wadde de jonde fam illa lam o yalla ana daro e darnde mudun
fa hande hakkeji sukaba no wonde yabbede leleedi no fedde no deten UNICEF de holitiri wiide le majjondo mi bi sukaba wombe leleedi malli le tem der fu sabba mi sappo nde on kanyo ngon ko ngala talki dibinirdi be beedi le hen du fayotte ko sukaba ngatete dewle ila jonay wattu jono kanko no deter sak Oumar Diarra on le gonde do fedde no deten UNICEF wono kumini do kabar hakkeji sukaba wajibi sina yimbe be fu ngada do hen imadraji keddan ko musifi do hen do facci tan Ousmane Ali Boulie
15%
ko yata sukaba sa en joyon le teme doron won be gala fay joon talki jibinirdi sabi binda kanu den di banno le sarie leedi meden holitam wiyede biddo gorko fa bama debbo kina hibbena dubbi sappo e jetti biddo debbo fa hurtine kina hibbena dubbi sappo e joyi dum do fa wade kina sarabe njaba hurtininde biddo debbo illa dubbu dum sappo e joyi dum jaati yo torude dum non le nukkuje rafindena go wodi sukabe hewbe won ametebe an gatte le gube jogide kaborde hewbe mabbe toraji an kewto dum ben an njaba bomboje sukabe an ngoline golleji tabe ana pamdi sanne le golle gese di ana nawtoro posongaji dum antorabe bangal cellal sukabe heewdu ana pie hono nini woni dum wori dun fu walda le sariaji pamade le adnaru ndu bangal hakkeji sukabe dun sabi o nyaloma en fu woni wulitabe
fedde noddirte sedia wonde wattu jono kambe dube kali tiagal ko odo baleji jihad lilite amerika mum noddirte George Floyd warali odo nokku be ngadi noddango fewde lilite amerika ndi tinno sel rafisi yakko ko wodi le odo nokku tinno do hono di do bonandaji fati pillito leedele mudun en den hono kabaru nyawno dirte do coronavirus o nyalom hande no yimbe le nogay en ayom nyaw o yaye mudun sappo kanyen gon santanabe di don kanyen gon heddibe le hen yoro sodu jonuna arande hono odo nyaw yele odo nokku non be kolitiri widan holitiri widi yimbe le sawbe odo nyaw dun be nyaw o yaye mudun le leedi meden di do buli yimbe le ujunere e temet na chapan en jattom hono yimbe le hebbe so santanabe dudun ye fay yimbe le temet jattom e sappo en jago yom yimbe el heddibe le hembe do yi fa chapan en jattom en jaddom fande sijo tamanan wonde waddon e madraj no coronavirus o wori
sijo tamani
do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentordi e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro komini sis noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten min nela mobile dogotoro em fa nabe hopital di mali
gollirde seriyaaji dentordi di yo fa rento reena suudu mudum fa wasa sulnginde taaka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o laati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kulidu hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto sey min mi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangem be pabo dembe njogor dembe needi e teddengal
sijo tamani
do putete heje meden gonu deten acci covid to yoro soto hulitawe de joni woni arande nyaw coronavirus o yeton dum le tati lewru juin du dogotoro goto gollo le commune nokku no dirte do kuri o do nyaw yaye mududu latik sababu sakilaji jamarnde immi ton kebbe be do yimbe lo ko cifido hen
Minani wiide ñaw o yottiki kuuri ɗum huɗɓini min ana haani tabben sariyaji ɗi laamu joƴƴini kambaru mum ɗum huɗɓini min miɗe nanano kabaru mum faa wiide ɗum yottiki ɗo wona ñaw lobbo mum kala homo fuu ana haani hulde ñaw miɗon miila wiide ana haani kala homo fuu hayba hoore mum
ɗum e tawede fuu dogotoro en wonɓe le oɗon nokku kollitiwide jamare nde joƴƴina hakkillaji muɗum en ɓe mbili aljumare nde yimɓele heƴaɓe dogotoro en neldama le oɗo nokku faa ƴewtoyo kala neɗɗo fuu tawaɗo yiidino emo ñaw corona virus o yiya e muɗum keɗɗemo kanko docteur Aboubacar Bathily ko sifi dow hen o wi jamare nde tinno rewa ɗati mbiya ɗi
neɗɗo arando mo ɗum yiya e mum no sika so golleji mum waɗa ɗo joomu jaati yeey toon nde o maati o sella kala yimɓele mo o wondino miɗen gondi e dartude ɓe yimɓe ɓurɓe ɓaddude mo iƴam maɓɓe ɓamama mi fuufi suudu e gollirɗe makko clinique o uddama fa balɗe sappo e
nayi
tumbutu fuuto ñaw o ɓuri yiyede les raison ngaji ɗi ko yata yimɓe temedere e capanɗe jeegom kañum e mbiya cawi oɗo ñaw les région o no ɗum wondi heɓirde sembe no batu juujuure waɗama le leydi meɗen ndi kanko hoorejo leydi ndi o holliti ñalawma hannde no o sanne sugulla makko no oɗo ñaw wori o wi jamare nde tinno nanga ɗati mbiyaɗi ila le sappo lewru avril ƴaɓɓi noon du kuli koro ko yata masque ŋaji ko horirte kine temeɗiɗi kañum en pecca toon le nayyi lewru juin du hitande 2020 ɗum hokkama yimɓele ɓe ngala bawɗe wonɓe le oɗo nokku gabɓe oɗo golle fedde nde ɓe noddita azikad mali eɓe gondi hokkude jamare wonde toon nde hakkillaji lobbi kanko professeur adama dikko wonko ma sifino ɗiɗo golleji gori wattu joni en kettinto landol ngol
docteur neɗɗo mo ñaw coronavirus woni e muɗum tini defi so a ñaami ko defi ɗum ana wawi raɓɓudema na ñamdu watta fandaɓe ɗa ka sini oɗon ñaama ɓiɓɓe leɗɗe so tawi won memuɗo ɗum ñaw ana wawi takkade e mum nenno sini a ɓami ɗum fa ñaama caggal muɗum a memi yeeso ma ana wawi latade sababu fa ñaw o nangue so wona ɗum sini o ñaami kan gangel gongel le reedugel ana wawi warde geeƴu ñaw o
ɗo kaddete kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus fa keɓa terɗa e oɗo ñaw panɗa ko kokkata jamare nde juuɗe kañe ɓuccidirgol
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
hollitindiwiɗi nde ƴelowɗune les région ngaji meɗen ɗi sakiraɓe le nokku noddirteɗo yoroso wattu jonoɓe mbihi cuuɗi école ɗi sa ƴeewi ɗi utti toon ɗum wona yimɓele wonɓe toon ɓeyduɓe kokkama hono masque ngaji sukaɓe janggoɓe toonɓe to kayito ila cuuɗi école ɗi utta toon le ɗiɗi lewru juin ndu wiyama cuuɗi école privé ɗo woni ɗi gala e jeeyal laamu ɗi tan keeɓi toon hono masqueji ɗi ka ɗo woni e jeeyal laamu ɗo musidngaɓe jaati jottaki toon e timminiran ɗo kuccala ɗo wattu jonoɓe mbihi hono millioji capanɗe joyi cfa kokka région kuccala hokka région sigas o ko kuccala kay millioji jeegom e ujunaji temedere kañum hokka toon wattu joni hon laamu koɓe wonɓe to kuccala to kumminiɓe kabaru dogotoroje kolliti metti muɗum en sanne saabi de ɓe mbi sa ƴeewi laamu kuccala o wattu joni ñaw coronavirus o yiyama to ko yaata yimɓele noga e jettam kañum en cawi oɗo ñaw sakiraɓe ɗo kadi ten kikiɗa hannde do kabaruji ɗi hollitidiɗi fat jeeye fe e nokku o nandir on no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu